ZWAP.com.
Mamela ndikelele thole lo mquba. Ngemihla ekwakufuneki nakumele isizwe sikaXhosa. Ngemihla umlungu ebhokile esithi lama sibonda wathimba wavela uthungwa wasinikezela. Wathi khelani mna ukuze lisinde igazi lomtanka Sanzolo. Wasinde uSanzolo ngenhloko kaXhosa. Kanti kwakunjalo ngemihla yokudonswa kukaThiwo. Mhla umavuso wanikela ngeyakhe intloko ukuze kuthanjise umntana enkosi. Mamela ndikugqibezele ngenzala kaThungwa. Mhlisizwe sintsundu kwakufuneka zakuba lidini ukuze kuzaliseke inkululeko yomtyontsundu phezu kwentaba okanye phantsi kwentaba kaPholokohlela kumhlaba wesidubi isidube ekwaphuma kuso intsundu enomsa intsundu emnyama kanomsusarhi kulapho kaloku wagaqa khona umfazi wazala ngesine sakuthembisile uthembisile walidini wavela uwalusi wamdubula sathi isizwe sintsundu safumana inkululeko usathetha ngomgalatho ewe umlambu nesigaba umlambu nengxangxasi umlambu nolwadibe umlambu netheba ewe ngaphethelezi ngafumaneki indaba ingafumaneki ntili ezinamazelo okuziwa ngamakhwenkwe kodwa uladibe olungela mqakatho alunazintili zidliwa ngamakhwenkwe ngaphesheya wena ke uzibela ulwadibe olunemiqakatho ukuze amakhwenkwe akwazi ukuwela kuba ngaphaya iincasa zobuncane bobukhwenkwe zilapho kuba inkwenkwe idla ngokuba amazele kodwa oko kuyo yimfundiso nam ndikunika loo mazwi uzuhambe endleleni uzugade amatye awawelayo emlanjeni uzuwakhangela kuba umlambo ugcwela amatye agcwela ucolothi ngasentla siziziba ngasezantsi siziziba wakuthuthi unyathelo uyakwela uzuhlala uhlambulukile phankothini.
ZWAP.com.